tusobede yetu nakola kya kibuza twali kise obusego obugwenyu fe bifumbekedde bisiaga bamira kyere weraba mawano omulembe oguliwo guno omulembe omulembe gwalunoze gunsobedde mukama tase gwagalisanawo kubanga ebintu byetukola byennyamizannyo omulembe oguliwo guno omulembe omulembe gwalunoze gunsobedde mukama tase gwagalisanawo kubanga ebintu byetukola byennyamizannyo. Esa nibazile sewa katino batambula bute engoye ziyambara basi chusiza empale basibira wansaba walaba mbala bukete omulembe oguliwo guno omulembe omulembe gwalunoze gunsobedde mukama tase gwagalisanawo kubanga ebintu byetukola byennyamizannyo omulembe oguliwo guno omulembe omulembe gwalunoze gunsobedde mukama tase gwagalisanawo kubanga ebintu byetukola byennyamizannyo. Abazadde baluno tebakyafaayo obudde tebabulina kati bizezitulera ensobi ezimu zino ezandikoloddwa anti badda mukiro bakooye nga badda mutulo omulembe oguliwo guno omulembe omulembe gwalunoze gunsobedde mukama tase gwagalisanawo kubanga ebintu byetukola byennyamizannyo omulembe oguliwo guno omulembe omulembe gwalunoze gunsobedde